uye kanye ujola umphankomo dithi uvuke kuseni uzama ukwenza imali akwenzeki umjita uqhele ukumokolisa ucela ishumi alifumaneki sewufuna nje okukwe-6 rand amaveji ubhebi umjikisile ufuna ukuza kho bhedi sewubethwe ngabahlali usithi uqhekeza ibhenki soze wakhonvinseka unophinda ukrokreli sewuzame nasecaweni uflophile uyinkokheli
uprofethi into engekho uyotyiwe mbopheni
hayi noba uyotyiwe cimba siphambene lowo
yima umbani wena nakanene ubuqale wayintoni nako lo mhlaba ugqibeleni nikhona uyobona ikhaya ayililo kaloku nje eli khaya umama wakho wakushiya ukhala wawungaziwa nokuba uzolala phantsi kweliphi na iphahla njengokuba wawungaziwa nokuba uzonxiba ezikabani na impahla kodwa ke silikhaya ngengqondo sahlengahlengisa ayilo khaya lam ne eli ndibuza ndingenamathemba kunani na amanzi ukuwasela uthini ngamandla la aphela usuku lwam lokufa labetha ngoku sendishiyeke nje ndingumdukwa ushiyeke amagama athi izinto zezakho ngokwephupha ubomi bakho bakwehlula utsho kanjani kodwa andisakhula wehlulwe kuphulaphula awunakubuya mva ikamva lahlephuka emva awunakubuya inyembezi ungazesula.